Ekibiina ekigatta bannannyini masomero ag'obwannannyini mu ggwanga erya Uganda ekya National Private Educational Institutions Association kigamba nti ab'amasomero bonna batannaba kugattako ku nsomesa ey'obukusu enkola eya skiringi mulina abaana be mukotoggera era bangi mugenda kubakeereya. Ssentebe w'ekibiina kino Hasadu Kirabira agamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo.
Weta luzungu lwokka naye ng'omwana talina kyasobola kukola, naye afuweeta oluzungu lulinga lwa mumerika naye nga tasobola kubaako kyeyekolera. N'olwekyo kusoma okulimu endasi kulina okuba nga omuntu tayogera bwogezi naye alina byasobola okukola n'emikono gye. Nsonga lwaki twateeka nnyo essira ku nkola eno? Era twagala tugyagazise n'amasomero gonna ne gavumenti nga bwegitaddemu amaanyi. Omwana bw'ava wano ate n'agenda ku leve endala, ate buli lwagenda ku leve endala n'obuyigirize bwe ababuyunzeeko niwaba yakumi mu sini ya 4, kitegeeza nti buli lwasoma emisomo gino ne tumuwa certificate aba ayongeddeko equivalence ya erevo era asobola bulungi okugenda ne ku university n'atayise.
Mukulu Kirabira ategeezezza nti waliwo abazadde abamu abatannaba kubeera nga beeteekerateekera okuzza abaana ku masomero olw'ebbula ly'ensimbi, wabula n'agamba nti mutetenkanye nga bwe muyinza mulabe ng'abaana bwe badda ku masomero.
Abazadde enfuna yaabwe eri sizono, kati mulimu alinze ng'alinze kutandika kola ng'abaana bazzeemu atunda ebitabo, mulimu alinze ng'agenda kufuna ensimbi ng'ensenene zitandise okugwa, mulimu alinze kugamba ziri sizono mu biseera eby'enjawulo. Kale nno ng'ate okusoma ku kulina ebiseera ebigero bulungi, tuba tugamba nti osobola okunoonya engeri gy'osobola okufuna ensimbi etali ya puresha, etali ya myetoloolo, naye oweerere omwana ate ozzeeyo obeere wa mazima. N'ekubeeza abaana ewaka ekiseera ekiwanvu olidde ne badde mpanvu kya bulabe, kirungi nnyo n'ogenda ku ssomero n'owaayo ky'okola, oba oli mulimi, oba oli musuubuzi, n'owaayo ebijanjaalo, n'owaayo obuwunga, oba ebirala byonna, omwana n'asoma. Ekigendererwa kyonna kulaba nti abaana baffe basoma ate basobole okuyitamu okugenda.